wafifu wa mbala mwezi au fanyi usiku kukwama. Nina mengi la nimetunza ndani, nimevumilia mengi ujinga wangu na ukasitiri madhaifu yangu. Acha tu nikwambie kweni wani na milio ulia na uzuni yangu kawa mfariji wangu. Acha tu nikwambie bora nife mimi unizike wewe.
I love you yesterday,
nakupenda sana
every day.
Moyo wangu, mwenye moyo wangu.
I loved you yesterday,
nakupenda sana
every day.
Kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu. Hey,
tazama tazama machoni uone uno pendo langu. Hey, uno pendo langu. Hey, uno pendo langu. Tazama tazama machoni uone uno pendo langu. Hey, uno pendo langu. Uno pendo langu.
Kufumbua macho na kuona nikifumba na kuota kumbukumbu ya ule wema wako. Mimi uri moyoni mwangu, na nilipopatwa maswahibu kaleta ibu, bado ulipigania ule upendo wetu, hata furaha yetu. Sijui ninunue nini kama zawadi yenye thamani, habibi uzaidi ya burudani. Nikisema nikuchagulie jina zuri, nitakuita malaika wewe. Umefanyika tabasamu la mchana usiku, sifa mbaya huna we.
Yesterday,
nakupenda sana
everyday.
Kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu.
I loved you yesterday,
nakupenda sana
everyday.
Yeah.
I love you, I love you, I love you.